Ebyunga bichali bityo ebyo kwerinda binywezeddwa ku somero lya Maranatha High School egaba mu kaseera kano kooti enkulu w'etudde era wali mukuwulira omusango ogw'okutemula abaana banaaba essomero lya Gaba Early Childhood Development Center ng'abaana bano baatirimbula Okero Christopher Onyum omulamuzi wa kooti enkulu Alice Komuhangi Kawuka yali mitambo gy'omusango guno kinajjukirwa nti kooti enkulu wano webadde ng'etula okuwulira omusango guno oluvannyuma lw'omukulembeze eggwanga lino Jeno Yoweri Kaguta Museveni Buhabura okulagira mutongole nti omusango guno gulirwe mu lujjudde lw'abantu nga n'abantu balaba ki ekigenda maaso ati n'olunaku olwaleero omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka mitambo gy'omusango guno lwagenda okugutyemula era Christopher Okero Onyumu yatirimbula amabujje lwagenda okutegeera ekibonerezo kye.